in ka badan 2 milyan oo Kenyan ah oo ku nool gobolada waqooyi ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay soo foostartay gaajo iyo macluul baahsan oo ku dhufatay dalkaasi xilli dawladda Kenya ay shaacisay haddii roob aan la helin bisha October dad badan ay gaajo u dhiman karaan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Abaaraha guud ahaan gobolada waqooyi ee dalka Kenya ku dhuftay ayaa culays fara badan ku haya dadka reer miyiga ee gobolladaasi degan. Haatana dawladdu waxay shaacisay in xoolo fara badan ay gacanta ka sii baxayaan masiibada abaarta. Iyo madaxweynaha qaranka dalka Kenya waxa uu ku sheegay inay tahay mid heer qaran looga jawaabayo, dowladahana waxa uu ku amray inay istaqaajiyaan lacag 1 bilyan oo lacagta dalka Kenyana waxa uu sheegay in la gaarsiin doono deegaanadaasi abaarta ay ku dhufatay. Wasiirka dowladda dhicinta dowladda dalka Kenya Eugene Wamalwa ayaa waxa uu sheegay in lacag 590 milyan oo lacagta dalka Kenya haatana ay sii raacin doonaan lacagta horaan madaxweynaha uu ku dhawaaqay, wuxuuna sheegay in deegaanada qaarkood haatana yihiin deegaano macluul ay ka jirto.
As His Excellency the President declares drought of national disaster, 4 of the 10 counties
sida madaxweynaha dalka Kenya uu horaan shaaca uga qaaday in masiibo abaaraha ay noqonayso mid looga jawaabo heer qaran. Waxaan si gaar ah haatan u tusayaa in 10 maamul goboleed ay yihiin kuwa gaarka haatan culayska uu ka jiro, 4 ka midna ay yihiin kuwa ugu sii daran, kuwaasna waxay kala yihiin countiga Garissa, Wajir, Marsabit iyo Isiolo. Macluul ayaa deegaanadaasi ka jirto, taas ayaa waxay noqotay in haatan walaac fara badan aan ka muujinayno gargaarna la doonayo in la gaarsiiyo. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in khubarada xafiiskiisaasi kala talisay ay u sheegeen in haddii roobka la filayo bisha October ay dalka Kenya ka horaan ay hoori waayaan macluul iyo gaajo fara badan, deegaanada qaarkood loogu dhiman doono, taasna ay tahay midda cabsida ugu faraha badan haatan ay dowladdu ka qabto.
Si
arrimahaasi wax badan looga qabto, waxaan wasaaradda iyadu ay saaca ka qaadaysaa lacag gaaraysa 590 milyan oo lacagta dalka inaan ku darna lacagta horaan madaxweynaha uu saaca ka qaaday si abaarahaasi looga hortago. Marka waxaan doonaynaa in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo cid walba barnaamijkan ay ka wada shaqeyso. Deegaanada haatan aan 4 ah ayaa ah deegaanada ugu khatarsan roobka la filayo bisha October. Hadaysan horina khubaradu waxay noo sheegeen in halis ay ku jiraan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan. 3 sano la soo dhaafay gobolada waqooyiga roob waafiye kama horin, harihii biyaha ku harayna waa ay ka baxeen, culays dhanka dhaqaalaha iyo gaajo iyo macluul fara badanne waa ay soo food saartay kumanaan xoolo dhaqato. gobolada waqooyiga kasoo jeeda deegaanada sida gaarka ay dowladdu haatan u shaacisayna waxaa ka mid ah deegaanada Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Marsabit, Lamu iyo deegaanada Turkana oo ay sheegtay inay yihiin deegaanada haatan macluushu ay ka jirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.